Vince on the beat, by the way.
Yeah, now listen to this story of someone I always keep calling, the only one who always keep my life rolling. Niki fall apart and aniwekaga solid. I used to listen to my dad talk about him. Used to listen to my mom every day in the morning na jioni. Alafu mzaya nasema ni join him. Silewi mbona wanataja mtu simoni. Nilikuwa katoto so akili bado changa. Wanamshukuru kwa food na siku muona akichanga. Who is this guy kila siku wanamtaja? Who is this guy kila siku wanamtaka? God provide for me, provide for my happy and protect my kids. Yo maombi ya mother kila day angi preach. With time nika grow, nika elewa the thing. Niki kwaga msik, sihitaji hosi. Yende ukwaga doki, 0 minutes I'm healed. Niki takaga that, ananipaga this. Nina peace of mind, na saimi ni busi. I came to know, yende na kwanga provider. I came to know, yende na pena mawaitha. I came to know, yende na pena life. Pia na pena light, family bright. No mana miu mtache kana sign.
Kisa story of this guy.
This guy.
This guy, baraka zake nimeziona, kwake niko inside, inside. Baraka zake nimeziona, kwa yale umedu, du, du, du. Nakupa sifa na shukurani, kwa yale umedu, du, du, du. Haujawahi niacha rahani.
Fanya tuko cruising na matinga. Ghost got big excuses ikawa pinga. When I was sick, ulicheza kadoki. Nikitaka vitu esa pulicheza karoki. I'm a this guy, I'm a this guys. Aneshi this side, I'm a you got these guys. Missy worry vile uko kwa kila danger. Unseen guests yuko kwa kila keja. My guy, you might think God red turn situation kivising. This guy, manzini this guy, as in this guy, asante kwa this track by
Vince. Kisa story ya this guy, baraka zake nimeziona, kwake niko inside, inside. Baraka zake nimeziona, kwa yale umedu, du, du, du. Nakupa sifa na shukurani, kwa yale umedu, du, du, du. Haujawahi.